abagalwa
abaso tulaba
tuli nesanyu lya nsoso
olwalero bami
amasanyu nga gatubunye
gatubuze ebibya
kujja kwamme olwalero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bawulira oluzi
wamma tusigambe oza bulamu
bwetuzanye tusubwa
kyokka bw'obanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
ate bw'oba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata ab'owulira
era kitasiga
okwata kujjida kwata kujjida kwata kujjida kwata kujjida bannaffe abaagalwa
abato tulaba
tulina essanyu lya nsuso
olwaleero bami
amasanyu nga gatubunye
nga tubuze ebibya
kujja kwamme olwaleero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bawulira oluzi
wamma tusigambe oza bulamu
tetusanye tusubwa
kyokka bw'obanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
ate bw'oba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata ab'owulira
era kitasiga
kwata kujjida 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 bammemba z'abajerimu
abasanyuso kamala
abonja kubatula sibakise
tetusanye mpasubwa
eguyo katende ng'olabaku
asanyuso kamala
omesa yimba bulungi n'akamala
tetusanye mpasubwa
ate ne kasozi oyo gw'owulira
asanyuso kamala
wamma yimba bulungi n'akamala
tetusanye mpasubwa
n'oyo kiri owa tumulina wamma zanya bulungi n'akamala ate sisiri oli ennaku
asanyuso kamala
nagwayimba bulungi n'akamala amani basudde gw'owulira
asanyuso kamala
basudde ayimba bulungi n'asanyusa ate ne kanyika oyo gw'olabako
asanyuso kamala
wamma gona pesi n'eyitamu n'oyo gulesi tumulina
asanyuso kamala
mwagona bulungi ku ndongo ne rubega oyo gw'olabako
asanyuso kamala
rubega akuuma bulungi ku mulyango ate n'ekizito oyo gw'owulira
asanyuso kamala
kizitakoona jazi n'asanyusa era neggulude ne tumulina
asanyuso kamala
oludde n'azanya bulungi n'akamala ate moze makumbi gw'owulira makumbi ayimba bulungi n'akamala era n'oli muyomba gw'olabako
asanyuso kamala
muyomba azanya bulungi n'asanyusa ate ne nasuna gw'owulira
asanyuso kamala
nasuna ayimba bulungi n'akamala ne nabiri oyo gw'olabako
asanyuso kamala
wati azanya bulungi n'asanyusa ate ne nakatooli gw'owulira aba bulungi n'akamala era n'oyo keeti bwayi muto keeti azanya bulungi n'asanyusa era ne nammande gw'owulira nammande ayimba bulungi n'akamala ate n'erijjali oli gw'olabako naye n'azanya bulungi n'akyamuka baana balungi ddala ddala bayimba bulungi ne bakamala ne nansamba gw'owulira nansamba azanya bulungi n'akyagala ate n'oli mu kibi gw'olabako wamma azanya bulungi n'asanyusa era ne zubayi litumulina naye n'azanya bulungi n'akamala n'oli mayanja gw'olabako azanya bulungi n'akyagala kwata kujjida 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 ne ssemakula tumulina
balimwa
imba bulungi na kamala bana balungi dala dala wakaba imba bulungi ne bakamala kwata kujida kwata kujida
Bakamara,
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 Bakamara,